radio ijwi ry'America ivugirwa Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaruka buraga umwe hari kuwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'America mbifurije umwaka mwiza w'2025 uzababere uburumbuke mubona abandi mwatandukanye ndabifuriza kubabona uyu mwaka. Muri iki kiganiro gisoza umwaka gitangira undi ndifuza gusubiza amaso inyuma ngaruka kubagize amahirwe yo kuza mu kiganiro bashoboye kubona babo.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi
ngakukaraje.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi
ngakukaraje.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga hamubu uyu mwaka 2024 wabereye mwiza harimo Denise Mukamubano washakaga umuryango atazi naho akomoka. Mukamubano atuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango akagari ka Nyakarira mudugudu wa Kayove yahuye na se wabo Leonidas Das Bihoreye atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani ni Wihoreye aribuka uko batandukanye.
Twarahunganye turagenda tugeza hagati ya Ruhenge na Gisenyi ahantu hari isoko rya Vunga hari ku mugoroba w'ijoro. Nibwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe nawe twaherukanira twarinze twambuka tugera muri Zaire hanyuma njye nerekeje i Mugunga ngarambe n'umugore baje kuza ngo nyuma abigoma ngarambe n'umugore wo baje kwitaba yitabye Imana hanyuma abana bo rero batoragurwa n'imiryango bagira neza. Ntabwo ngize nenga ku kibuga cy'indege ngarambe n'umugore niho baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo. Uwo mukuru umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru ubyara nyina tunahungutse barahunguka nanjye ndakomeza nganya amashyamba aho umungutse nsanga nyirakuru yamutahanye. Nyuma yabwo yaje gushaka umugabo no gushaka umugabo baragenda bigira ibuganje ariko njyeweho ndahari hanyuma ndetse wabo hari na banyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina ari uretse ko yari atuye Musanze muri Ruhungo ubari Mutebag Iburasirazuba afite na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire hari uwitwa Mugabo Ukuze hari n'uwitwa Nyandwi na Manzi afite na nyina witwa Mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare ubwo ni mukuru wa nyina. Ababyeyi bamaze kwitaba Imana najyanaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga seseri aho Rwagoma. Ibigo by'igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona. Nibwo nibajije nti uwagana agasaro kaburaga ku ijwi rya America mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho.
Ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe?
Ikiganiro cyo nagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yavunze angana nk'ababyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva ariko n'abari inyuma yaho gatoya bw'impisha baboneka nibo nanjye navuze ni uwashakisha umwana abifashisha aya mwana ko muza n'uwo mwana cyangwa mo kimwe yaba akiriho ngaba namubona akamenya umuryango akomokamo.
Hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko Mukamubano ari ryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu?
Yitwa Mukamubano Denise.
Mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye he? Ari se Ngarambe yari atuye he?
Aho twari tuboneho dutuye hahoze hitwa muri Shango aho baje guhuriza Shango Sananduba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi hahoze ari muri komine Gikomero.
Nguma kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro muretse gato ndebe yuko Mukamubano mubona
Yego. Karame.
Ni Venuse Nshimiyimana ngiye guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa Uwihoreye Leonidasi. Leonidasi ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe. Umugabo wawe ntagarataha?
Oya.
Nta wundi muntu mukuru muri kumwe?
Ntawe.
Ubundi ntabwo mbikunda gutanga amakuru nk'aya ngaya umuntu ari wenyine, kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyuvuga ko ari so wanyu, utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire. None rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza, ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyize bikomeze unyizere ngugutware ntugeze mu biganza by'umuryango wawe, muganire aracyategereje, hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereje. Ntegereza gatoya. Denise ari hano kuri telefone, nawe Uwihoreye urahari? Ndabakiriye mwembi ku Ijwi rya Amerika. Reka mpere kuri wowe muze Uwihoreye, uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe musuhuze, ariko umubwire n'igisekuru cye, umubwire uwo ari we.
Denise muraho?
Apana
wanjye ho muraho. Yitwa Uwihoreye Leonidasi, aba ndi murumuna wa papa wawe. Papa wawe rero mugwa mu ntege, ndi murumuna we. Barahunganye, tumaze guhunga tujya ku Gisenyi, niho twatatanye ahantu hitwa muri Vunga. Bambuka Goma tujya muri Zaire, ntabwo twari tukiri kumwe. Hanyuma naje kumenya yuko yitabye Imana n'umudamu we, ko yitabye Imana. Ukaba wari ufite mukuru wawe witwa Mukangabo Ernestina, twaje kumubona mu mafoto, tumaze kumubona mu mafoto, hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina anariho. Yari afite na ba nyirarume, hanyuma barambwiye bati dore niko ugishaka, reka tumuhe nyirakuru abane n'uyu mwana. Hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'Igoma hose ndagushakisha, ndakubura, maze kukubura nuko ndatuza. Ariko Imana ishobora igiye gukora umurimo ukomeye cyane, ndagufuje nawe kugira ngo uzatahuze.
Arakumva. Umugendeshe buhoro, ari wenyine, nta umugabo ntagahari. Urumva kwakira amakuru nk'aya ntago byoroshye, nanjye byananiye kuyakira. Turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira, agende asubiza buhoro buhoro. Ntago byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite, ndavuga se na nyina, ariko n'ubwo bwose abafite. Ni inkuru atari yiteguye, yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira Imana azababona, ariko turamugendesha buhoro, tumukomeze kugira ngo yiyakire, ashobore no kugira nawe icyo akubwira. Mbere yuko dukomeza, Uwihoreye, uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku ari we, ataza amazina y'ababyeyi be, ataza aho akomoka, yumva ari we wenyine. Uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo, ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre, uyu mwana namushakishije ndamubura, uti yitwa Mukamubano Denise. Iri zina rya Mukamubano Denise ni mwebwe mwari muhaye, ni se Ngarambe wari mwise?
Ni izina ry'ababyeyi be bamwise, nanditse aranabatizwa bamwita Denise rwose. Ubwo twahunze ari umukristo gatolika, yitwa Mukamubano Denise, abyutswe n'ababyeyi.
Denise, wamwumvise so wanyu Uwihoreye Leonidasi ukubwira amateka y'iwanyu, nabanje kumusaba ko kubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uriwe, wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu. Ngaho nawe musuhuze, umubwire icyo kuri ku mutima.
Komera. Ponera, 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 ponera
mbore mu Kristo.
Okay. Bo. Okay. Donize turaza kongera. Turaza kongera ihangane. Okay. Okay. Ngiye kugukupira. Turaza kongera kuvugana umugabo wagarutse, sibyo? Kukureka wenyine ntago ari byo, ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine.
Ihangane,
rira turi hano, sibyo? So wanya arahari, nanjye ndahari, turi hano kugira ngo tugukomeze. Nabimubwiye, yuko afite umuryango mugari, ndagukomeza. Ntago byoroshye kubyakira, ariko ni igihe gikomeye, ariko ni igihe cy'amahirwe, ni igihe cy'ishimwe ku Mana. Ku Mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe, ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya. Kuba niyemeje kuguhuza na Wihoreye Leonidas, nuko nemera rwose yuko uri umukobwa we, kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga, kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire. Ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira, mutagomba kuvugira ku karubanda. Ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari. Ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijuru rya Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe. Nimba umaze kuyakira gatoya, uyu mubyeyi wamusuhuza?
Niko basuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, kandi nkaba nakiriye uburyo ambwiye kugumana n'ibishaka tuzabona.
Uya muzabonana vuba. Ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane. Muzatubwira umunsi muzaba mwemeje, kugira ngo ijwi rya Amerika izakujyane ikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe, tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero kaburaga. None muze uwihoreye, wowe uracyafite akabaraga. None rero ubonye umukobwa wawe, mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Nishimye kandi Imana yongeye kunyereka yuko byose bishoboka, kandi ndagushimye zenose. Ndagushima Imana guha umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Agasaro Kaburaga, kumva abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye, gusa Imana iguha umugisha, kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano, cyangwa ikavuga iti ibingibi ndabisohoje kubera ko igihe cyabyo kigeze. Genda gushimiye kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana mu buryo butikomera. Humura umubyeyi ukuze afite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyara, bose barahari n'umuryango mugari, bose twiteguye kumwakira mu muryango, kandi Imana iguha umugisha. Gusa yaguhaye ubwo butumwa.
Urakoze cyane. Uyu mwana arakumva, ari hano, tuzamukumurikira vuba ahangaha rwose, tuzamukuzanira. None Denise Mukamubano, wamwumvise so wanyu, witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze, ngiye kongera mubone. Denise, wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi rya Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose. Abo bose nabo nabo gushimirwa, ariko wowe muri kano kanya Denise, ubwo waturutswe, ubwo washoboye kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe ni uwawe. Mbere y'uko dusoza ikiganiro,
icya mbere ndashimira Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Ndashimira Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri Arifurina badafite ababyeyi baguze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango. imana niyo yahabwa icyubahiro.
Urakoze cyane rwose Donise mu kamwana byaranshimije cyane kukwakira uribuka tuganira narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe imana irabikoze ngaho rero ari wowe ari na sowanyu ubihoreye rero ni dasi mwese mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro uze ku ndamukiriza umufasha wawe Denise na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya mu gihe nkubwira inkuru nziza ariko umunda mukirize umunkomereze umushimirire ngaho rero mugire umugore ba mwiza amahoro y'Imana yego murakoze
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Uwitwa Fish Bizumuremyi Ismael utuye I Kampala muri Uganda aritegura kujya mu Rwanda gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango we yaramaze imyaka 30 atabona namuhuje namubyara we witwa Nizeyimana Yahaya atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana
Allo
Nshimiyimana
amakuru yawe fishi ni hano ku ijwi rya Amerika
ni makuru ni meza
wari hano mu cyumweru gishize ushaka umuryango wawe mu Rwanda none umuryango wawe wawubonye hano kuri telefone ndi kumwe na mubyara wawe Nizeyimana Yahaye waramumbwiye mu kiganiro ariko mbere yuko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze hari abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana kuva Gasaro Kaburaga gatangiye urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe
ndabirashimishije cyane kubera ko naje ahanga ku ijwi rya Amerika nshakisha umuryango w'iwacu Imana ikabimbabariye nkahita mbabona vuba vuba ibyo ni byiza cyane biranshimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora kwijuri ya Amerika ndabashimije ijana ku ijana
urakoze cyane ugushima ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe Nizeyimana Yahaya wavugaga mu kiganiro nawe ubushize Yahaya Nizeyimana wiriweho
iwe neza
nguyu rero umubyara wawe Fish Ismael Bizumuremyi ari hano ngaho musuhuze
muraho Bizumuremyi ndagushimiye no kuba waratangiye kangaro twara kuvuze none tubashije kukubona rwose tumva twishimye imitima yacu irishimye cyane kandi n'umuryango wacu urabyishimye
Ismael wamwumvise ibyo yavuze
namwumvise Wongo Yahaya ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe
yego
ndatekereza ko anzi aranzi no kugishwa no kuba namuzi neza ariko waranzi bishimye jana ku ijana bitewe yuko nagerageza kubashakaho ndabirananira ndongera ndagereza inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu hari umuntu wangiriye neza mbaye nimero y'ijwi rya Amerika nca ku ijwi rya Amerika none nanjye nabonye ariko none ikibazo gihari aho ndi jewe ndi kure cyane ndi mu gihugu cya Uganda ndi muri Kampala mu mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubugande
yego mukanya muraza kuganira ndabaha nimero buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari ariko nagira ngo nkubaze haya niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya nagira ngo umuhe amakuru make yo mu rugo umuhe amakuru yabamutegereje umuha amakuru yuko hifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma ahakomoka
yego fisi rwose Ngoma turagutegereje dutuye Ngoma mama wanyu baracyahari babiri aba muri Amerika wo bitaga Farida ari abandi babiri baba mu rugo kwa mukecu ari ubana mukecuru urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru nukuri kandi na nyirarume arahari witwa Yusufu we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko ni nyirarume kandi nukuri baramurindiye baramutegereje kandi nukuri baramwishimiye kuba bamubona kwifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo ariko nibura wakibuka ukaza ukahagera tukishimana tukamenya ko twamaze kubona imitima ikururuka pe tukamererwa neza.
None Yahaya, mbere y'uko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari, nabivugaga ngitangira iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu Fils Ismaël mwari mumaze igihe mwarabuze, nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere y'uko nkureka?
Ikintu cya mbere nakora ni ugushimira ijwi rya Amerika n'iki kiganiro cyawe Imana kugezaho n'ikiganiro gihuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima kuba yabona umuntu yabuze nko kuzuka kuko burya umutima ubabaye bumeze nk'uwapfuye. Nukuri turishimye kandi nukuri badukoreye ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya Amerika muri rusange.
Urakoze cyane
kandi cyane.
Natwe turagushimiye, uri umuntu mwiza. Fils Ismaël Bizumuremyi, hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro, none ubonye umuryango wawe, ngaho umbwira wowe bya byishimo watangiriyeho ubu ngubu nyuma ya Marceline Kamunazi ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere, niwe mwana twashoboye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere, none nawe muri kino kiganiro ukinshuro y'ijana tuguhuje n'umuryango wawe, none wowe urumva umeze ute?
Mwabanza mumbabare bite ko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza kubera ko ikiganiro nicyo cyinshi ufite urugandiro rwinshi mu kanwa kanjye.
Yego,
ndishimye ijana ku ijana. Era Imana izabamere icyo ikintu cyose cyo igishoboka cyose. Ndishimye kabisa, ndishimye. Ubu ngubu nyine gahunda afite kubera ko nanjye aha ngaho ngubu ngubu mfite famiye narabikubwiye.
Yego,
ubu ni ukuvuga ngo nyine ndashaka gucisha uburyo nshobora kuraba nga mbonana na Yahaya nimba ari no ku WhatsApp, sinzi niba ari ku WhatsApp.
Ari kuri WhatsApp, ibintu byose murabivugana mu kanya rwose. Murajya mu gikari muganire.
Okay, baba ari kuri nimba ari kuri WhatsApp katawo icyo cyangu kiroroshye. Kiroroshye turaza kuganira ariko ndishimye n'ikindi cya kabiri ndamukanje mu Rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kujya ngo mina nimero yawe ni yawe igendana.
Atari yakazi.
itari yakazi. Kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine ni ukuvuga ngo nawe uri nk'umubyeyi wanjye. Ubu nawe urambyaye. Nuruwecyo kati nenze nandi yaga nashaka na ibisigaye turaza kubiganira na Yahaya.
Ndabashimiye cyane, mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Muje guhura nyuma y'imyaka 30 mutandukanye, mwarabana batoya. Yahaya wari ufite imyaka 11 icyo gihe, Fils Ismaël nawe yari afite imyaka 4. None reba aho ibintu bigeze, Imana irabikoze. Ngaho rero nimugende muganire, mwishime, ngaho mbasezeyeho amahoro y'Imana.
Amahoro y'Imana nawe.
Ibyo nawe Imana ibane nawe n'uratubyaye pe n'ukuri kandi dukuriye igikorwa gikomeye. Umwe mu tuzahora dushimye ijwi rya Amerika n'ikiganiro.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura gaundi mwana ijwi rya Amerika yahuje n'umuryango we ni Joseline uza mukunda bari bamaze imyaka 30 batandukaniye kurushashi bahunga ndifuza kwasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo.
Nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda. Natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga, twari ducumbitse ahantu, hanyuma nyuma yaho nza kujyana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi. Ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye, niko umutima amaze gukura wambwiye. Hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye, nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye. Hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana, hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma. Nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda, nabonaga ari nka kaburimbo. Ubwo aho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge.
Turi muwuhe mwaka? Ni muwuhe mwaka uribuka icyo gihe?
Muri 1994 ubwo nyine twarahungaga, nuko twari twahunze ducumbika ahantu, hanyuma njyewe njya kuvoma.
Mwahunze muturutse he?
Twahunze duturutse ahantu twasengeraga, numvaga hari izina rinzamo ngo ni Remera. Hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri, twaraga duturutse ku gasozi, kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo.
Wari ufite imyaka ingahe?
Mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5, ariko nabonaga ndi kwa sogokuru.
Papa wawe yitwaga nde?
Ntago nari muzi. Mama niwe nari nzi, yitwaga Fora. Mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi. Uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura, akongera akansubiza kwa sogokuru.
Hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi. Mwahavuye uri kumwe nande? Wari kumwe na sogokuru wawe? Wari kumwe?
Ntekereza ko nari kumwe na basogokuru, ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo. Turara mu rugo rw'umuntu, turi abantu benshi cyane. Nabonaga turaye ahantu ku birago, twuzuye muri salo, mbese turi abantu benshi cyane. Mu gitondo nibwo bwakeye turagenda, tukagenda tugenda dukambika, tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo.
Hanyuma rero murakomeje, murahunze, mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma. Mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye, mbese yari umugabo cyangwa umugore?
Yari umugore.
Hanyuma se wambwiye yuko warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo, bahakuvana bakujyana muri Orufurina? Orufurina bakujyanyemo ni iyihe?
Banjyanye muri Orufurina yo muri Kongo.
Muri Kongo? Ntabwo wibuka uko hitwa?
Ni muri Kibumba. Hari muri Kibumba icyo gihe.
Muri Kibumba. Birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Kongo.
Oya, nari ntaragera muri Kongo, twari tukiri mu Rwanda. Hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu, tuza gutandukana mubuze, hanyuma imodoka ihite ihansanga ingeza injyana muri Kongo.
Ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze, niki wibuka?
Nibuka hari imbuga ngari, iya mbere yari irimo amazu abiri, hariyo twacanagamo niyo twabagamo. Hanyuma nyuma hakaba urugo, hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe.
Hari inka zari zihari?
Nta nka nabonagayo.
Abaturanyi wibuka bo kwa sogokuru wawe ni bande?
Nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba. Kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu, yitwaga Mukangango, afite umwana witwa Nyirabagenzi. Hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina, n'umugabo witwa Tanazi. n'umugore witwa Nyirabashitsi. Abo ni bo bantu mba numva nibuka.
Hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka?
Andi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za Gitarama.
Ni
hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo, ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo.
Kubera iki se wumva Rutongo ari hukomoka?
Nuko utwo duce naratwumvaga twabaga tutwitegeye, wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko ahanaha ngo hakugiriya gucunguza ngo ni za Shorongi. Nkumva mbese utwo duce turatwitegeye, yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye.
Uri umwana muto yawumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko Ishorongi
na za Rutongo,
hanyuma ukagutekereza kuba buriye ku Rushashi. Izina uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri Joseline bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Oruferina yarambajije ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa Uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa arinyibutsa, ngerayo yose ndayababwira uko nguko, ariko Uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo ya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anahareramo abana, kwa kunda reba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo. Yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba, kugira ngo dushobore kugufasha kushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, niki wumva ushaka kubabwira? N'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge ikibari ku mutima.
Wumva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamannye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Nukuri murakoze, kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mu mpaye, nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Abanyagicumbi, Abanyarurindo, Abanyarutongo, mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura. Maze kumenya aho umuryango wa Joseline Uzamukunda uherereye, nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafoze, atuye mu karere ka Rurindo, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Karabo.
Uraho neza?
Uraho neza mubyeyi, amakuru yanyu? Ni Venuste Nshimiyimana no ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva, uranzi barakumbwiye?
Ako mwumvise vuba aho uvugiye?
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se Uzamukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
mbira bawara mwumvise abantu barakubwiye bati numukobwa wawe niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe mbese mwatandukaniye he mubyeyi
batandukaniye ahantu hagati yo kurusati na mubondo
nawe yarambwiye yuko koko ageze kurushashi ko ariho mwatandukaniye
yee
byagenze gute kugira ngo mutandukane
Kwa paru tu hajo dudu kambite, hariho paru tu jiri. Nwana hongo mwahi, iki wameto wade kubuoma.
Yego.
Ajie kubuoma, ajana nungana na wena atora guye. Dawajira nini mujende muza na mazi, batete rijikoma, ugojari ngasamu na aniza mangwa. Yagaruka, ahungo hagaruku wa uri.
Niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma.
Nibyo bose.
Mbese abaturanyi banyu bari yabaga kuba yibuka baracyariho?
Ka kuba yarapfuye.
Oh, komera.
Nyina wabo. Na nyina wabo mukangago ziteriya nawe yarapfuye.
Naho se uriya mwana we nyirabagenzi
wari.
Nyirabagenzi aracyariho.
N'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi.
Mwigeze mutura aho ngaho za rutongo mwigeze mujya mu isoko ry'ishyorongi
mbere mbega atwari hahinduka twari dutuye muri rutongo muri komine ya rutongo
yego
ubwo se giteri yari cyuga umudugudu wari bwoca serire yari kigufi mbega ntaho yayobye
ntaho yayobye abivuze neza ijana ku ijana rwose uzamukunda n'umukobwa wawe nta kabuza ibi nibyo uko yabivuze nuko nawe ubivuga nibyo ubu rero mukanya ndarenda bahuza kugira ngo muvugane ariko nagira ngo kubaze mbwira uwumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 kamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro gasoro kaburaga Niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi icyo gihe watekereje iki mbese wararyamye urasinzira mbwira
Ayawe Na warandi umutima radiho n'ubu racyade hari
Oh
Niyo mbona gusa numva ko wenda atari nawe Nonge kiza Avuga ukuntu byageze n'uko ari we rwose Ubu tereka hari tubonanye neza areba n'isura ye nibwo navuga ni umwana wanjye ubwo ndumva mbyemera ntabyemera neza
kunge gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze ni wowe uri umubyeyi we ukomeze utegereze ngiye kumushaka ngiye kumushaka ndebe ko namubona hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya ni mube mukubye telefone ariko umugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha hanyuma mbanze nshake uzamukunda mvugane
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya
ngakukaraje
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya
ngakukaraje
Maze kuganira na mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhi inkuru nziza
wi uza mukunda amakuru yawe
Ineza
ni Venus Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika
Yego ndabumva
uranyibuka
Ndabibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
Ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine?
Narindi kumwe n'umwana ariko.
Nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri ruhande bari bugufashe kuyakira ba kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima.
Yeah.
Harabandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe. Ishime unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe. Tumaze kuvugana n'ubu barategeje kugera ngo muvugane mama wawe. Tumaze kuvugana bari baraho mwari mutuye niho bakiri, nuko hahindutse niho bakiri, ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye, ariko ubu ngubu noneho tuye muri Rurindo harugira. Ariko nibyo
mama wawe ari mumaze kuvugana?
Mama wawe arahari, tumaze kuvugana n'ubu mukanya ndamubwihari ndabayahuza muganire. Mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nk'uko wabimbwiraga. Nibyo mama wawe namubonye.
Mama yanjye we kuvugana
nawe yakire gato, hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire. Abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine, mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi, bakube hafi, burya no kwishima birasangirwa.
Yego.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi ngakokaraje. Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi ngakokaraje.
Abandi bana ijwi ry'Amerika ryahuje n'umuryango wabo ni bukuru na butoya. Abanyarwanda kazi bafite ubwenegihugu bwo bubirigi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda. Butoya na mukuru we bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu muri 1994. Nyina Agnes Mukansango amaze kwitaba Imana, bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na Nyirarume Damascene Ndagijimana sekuru Venant Kayumba amaze kwicirwa icyahinda. Bakomoka ahitwa ku Mubuga, ni hafi y'Ikibeho mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro. Louise Bukuru yaje ku Ijwi ry'Amerika, ndamwakira.
Je me suis retrouvé en Belgique en 1994, en juin 1994.
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu muri 1994, nyuma ya jenoside yabereye mu Rwanda. Byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi, nyuma ndirwa n'ababyeyi b'Ababiligi.
Ni quand tu fuis au Burundi, icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe?
Alors je ne sais pas exactement mon âge, mais je serai né
sinzi imyaka yanjye, ariko nshobora kuba naravuze hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994. Nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu.
Tu as des nouvelles de ufite se amakuru y'ababyeyi wawe?
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa
nta makuru mfite ku babyeyi banjye. Bambwiye ko mama yapfuye. Papa we nta makuru ye twamenye kuva mu gihe cya jenoside kugeza ubu. Hari marume ntazi aho aherereye, ashobora kuba akiriho.
Tu as le nom de ton oncle?
Oui, j'ai le nom de mon oncle.
Yego ndarizi, yitwa Damascene.
Comment s'appelait maman wawe yitwaga nde?
Alors ma maman s'appelait Agnès Mukasangwa.
Yitwa Agnès Mukasangwa, niba ndivuze neza. Papa yitwa Venant Kayumba.
Est-ce que tu sais plus ou moins waba uzi se byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de Mubuga.
Ambwiye ko dukomoka mu Mubuga hafi y'Ubutare.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as.
Iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi, imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe.
Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru. Nifuje kuzuza inkomoko yanjye. Nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille au Rwanda.
Ugize amahirwe ukabona bawe mu Rwanda.
Quels sont tes projets?
N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère que eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo abahobera icyo cya mbere nakora.
Et les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Maze kubona nyirarume w'abana bashaka umuryango witwa Damascene Ndagijimana naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba. None se mbwira Damascene wumvise umeze ute ubonye amafoto y'abari abana mwaherukanaga muri 1994 muri Bujumbura? Oya, uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye, ariko nabo bashubije amaso inyuma. Rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona. Bibukaga Damascene, bibukaga n'iriya foto
maze no kubasinyira.
Ni kuri Meridian y'i Bujumbura, sur le site du
Nil. Nabaga mu ngagara mu gace ya gatanu, abana baba batwaye nabanaga n'umugabo bitaga Mbaraga.
Mbese mbabarire kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite byagenze gute?
Papa agiye umubyara yitwa Kayumba Zenani. Yego nyine Kayumba niwe papa wanjye agiye umubyara. Hanyuma agiye mu Rwanda Njima Jaga Mazeni. Hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga Anyinsi Mukansanga.
Hanyuma se niba papa wawe ariwe Kayumba Venanti, umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wanjye ntabwo muzi. Kubera ko urabona mushiki wanjye ibintu byo gukorera amafaranga Bujumbura. Hanyuma baracyakane. Maze gushakana muri 1994 nzagera mu Rwanda. Hanyuma nza guhunga ndavuga ndetse kumbuka ngo ndavuga ndetse ubundi kumbona data na mama ba na muka data mbega mama ye yapfuye. Wasanga muri tubanye Bujumbura hari amahoro mageze sanga bahe nabo ngo barahunze agaruka nyuma namubwaje ukwezi kumwe kuri data ze Bujumbura. Hanyuma yapfuye nabo bana ntabwo kongeye kongera kubona nabo yari umutungo kazi w'umudamu n'umugabo bari.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Tumaze kuvugana ndamuhuje n'umwe mu bishwa we Louise Bukuru baraganira. Damascene rero Ndagijimana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe abana ubereye nyirarume, abana umwe muri bo Bukuru yaje hano ku ijwi rya Amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye. None nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damascene, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier, cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle, Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damascene et enchantée, réellement enchantée.
Ati ndakura mutsa Damascene, je suis monsieur Jouéno Koukouvoudish. À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler. Que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je vous souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
À Tinandje, ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi.
Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje
Imani muhumuriza utakabareje
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damasen parce que on en a pas vraiment discuté mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu mais quelque part cachée dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damasen il sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse.
Adam Guyati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atari ko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo gusa atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane
agasaro kaburaga kabonetse
Nyuma y'imyaka 30 Jacques Muhire atandukanye n'umuryango we yarawubonye we na mushiki we bari baturanye ariko nta numwe waruzi ko undi akiriho batuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge gitandukanye n'umudugudu gusa kuko Muhire atuye mu mudugudu wa Kiruhura naho mushiki we Sylvia Ingabire akaba atuye mu mudugudu wa Taba bagenzi banje Eric bagira ubusa na Fulgence Kizuwera baramuherekeje bamushyikiriza umuryango
umuhango wo kwakira Jacques Muhire watangiriye mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika kuri paruwasi ya Mayange mu Bugesera padri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we
Ndagushimira uko warinze uyu mwana Muhire kandi
kwa mushiki wa Muhire ni mu mudugudu wa Taba naho kwa Muhire ni mu mudugudu wa Kiruhura bombi mu kagari ka Kagenge Imayange mu Bugesera kwa Sylvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye Muhire yakirijwe amashyini n'impundo
Beka rero twakira abashitsi n'amashyi menshi bayobora
Murugo kwa mushiki wa Muhire kubera imbaga yabaje kumwakira kubona ho wakandagira byarihurizo kwa mushiki we basengera mu idini ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amaranga mutima y'imbaga yari hateraniye Muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumba ati insanganyamatsiko ku kiganiro agasaro kaburaga cyamuri isanga
Nugaruka rabanka bayakwanga uyu munezero ubwigunge bukabona kito wimoreba medora kazuba agasaro kaburaga karaje karasa na sheregire banoni umumara shafi ngabo y'urugendo
Muri ibi birori kuri Muhire warumaze imyaka 30 yaraburanye n'umuryango byamurenze byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo
kuri uwo munota no kuri isaha n'ibyishimo gusa muri njye kuko umutima wakingurutse kandi nuri hano wese arabibona ko ari bineza neza ushingiye kuba nahuye na mushiki wanjye Sylvia, umuntu wamaze imyaka 30 mutabonana, kongera guhura ni ibyishimo gusa.
Ibi neza neza kubwiye ibirori no kuri mushiki wa Muhire Ingabire bya Ruko.
Kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques, umwe wenyine mfite kuri iyi si, mutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva. Kuko nawe urabizi kubahura umwe uri nyakamwe. Sinkiri nyakamwe, ndavuga nti musaza wanjye, nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane. Uyu munsi rero byabaye akarusho, kuko nabambazaga ngo Muhire waramubonye, bamubonye kumugaragara.
Isuma yirimbi hari Imana ni umugabo wa Ingabire, umva uko yakiriye kuba abonye muramu watarazi kwa kiriho.
Kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise kwahari, ibyishimo byabaye byinshi. Ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi, kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana, ariko kwicarana nawe tukajya inama tukuba ku muryango biranejeje cyane, biranejeje cyane.
Muhire na Ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro Agasaro Kaburaga, hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo?
Abantu bose babasha gukurikira radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro, nibafungure kenshi ahubwo bumva amakuru, bahanahana amakuru, ko hari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakabatayumvisha, kuko ugasanga babumvishe babazi. Ni ukuri nibabwirane, bahabeho communication kugira ngo abarangisha batabashe guta babona imiryango yabo bitabye se batabashe kuyumva, bagende barangirana, kuko uko biri kose nta muntu kuri isi udafite uwe.
Icyo nabwira abakurikira radio rya Amerika mu Gasaro Kaburaga, kiriya kiganiro nkuko nabivuze ubushize, nabonye ari nk'umugambi w'Imana wo guhuza abantu bagiye baborana nababo. Kiriya kiganiro bagikurikira cyane rero ntabwo ari ibintu byo gupapira, ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo.
Umusaza Yipimake Musabye Imana wareze Muhire kuva mu 1997 amukuye mu kigo cy'imfubyi, yasabye imbaga yaraho kurushaho kwimika urukundo.
Nakoze ibyo nshobora, Imana yanshoboje bavandimwe, n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka. Namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo. Uwo ari we wese agira urukundo, akunda Imana, akunde na mugenzi we.
Kuba ari bitabiriye kwakira Muhire mu muryango n'ibyishimo byari byose.
Nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka 35 ni myinshi. Mu by'ukuri turishimye cyane.
Twese twaje kubera icyizere. Twizeye ko Imana yabakoresheje mukabona abandi bantu. N'abataraboneka bazaboneka. Utazaboneka ntituzamubabaza. Ku rwacu ruhanye nk'abaturage. Iyi radio turasaba kwiranga abakozi bayo, uteka bazabaha ubugingo buhoraho. Kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imyiteguro, abakiriho bitegure kugaruka kwa Kristo turi bugufi.
Muhire ari mu bantu bagera kuri 68 Ijwi rya Amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka 3 itangije ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Muri uyu muhango wo guhuza Muhire n'abavandimwe, ikijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye, byumvikana ko hakira abatari bake bakinyotewe no kubona babo batandukanye kurwa amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo. Nk'abatuye Imayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya Kongo gusa baracyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro Agasaro Kaburaga no kubona babo. Ehe, wagira usajwe rya Amerika mu Bugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye, ariko mbere yo kubasezeraho ndifuza gushimira mbikuye ku mutima umubyeyi wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga buri cyumweru. Buri gihe uko ikiganiro gitangiye ambwira ko turi kumwe. Yitwa Mukabutera Dative, atuye mu murenge wa Nyakabanda, akagari ka Munanira ya mbere, ni mu mudugudu wa Kabusunzu. Ijwi rya Amerika iragushimiye. Mbashimiye namwe kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyama cyo kumuntu ushakisha, ni 001 202 7 3 4 3 0. Nongere nyisubiremo 001 202 7 3 4 3 0. Nongere mbifurize gutangira umwaka kaneza na ubutaha. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro.
Bora,
bavugana kwijwi ya America agasaro